Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Mamadou Keita to ɓoggi jonde ga fandu haala Mamadou Sama Sekou jom ñal sakrab heeɗiɓe. Ele tongande fedde o Shahul Tama wiide ko ɓuuri tema ɗiɗo capantaton sivi en gonni barmuɓe ɓen Madoune heddiɓe le fusugol bomboje iraɗe gollirde ko moyinde haɓo ɓen kaɓɓorɗe na jogui sukla oɗo kabaru o. Yimɓe na jogui ɓen gondi yaltude tan e le gallure talatay so to gawo tonno ko ɓuuri tema dorono kuriji ɓen gonni ɓe jettiraka yaltude limtaɓe ɓen hewɓe kay jaari to keri Burkina et Niger. Cigitali ana e kabaru futtingol jandeji le nokkuji yogaji leydindi jonte tati fadde fude udditingol école ardiɓe ɓen jande sigaso e ñono nangonde imadaraji dabareji le ɗiɗo nokkuji ɗi ɗi gonde sembe kabaruji amen hande kikiɗe talatare sappo tati septembre 2022. Bisimilla sakiraɓe. Gollirde o ni humanide golleji deɗɗa ku o Shahul sivide ko ɓen fa yettade capantati go août 2022 ko ɓuuri tema ɗiɗo capantaton civil en gonni ɓen jiiɗuɓe torraji bomboje iraɗe rewɓe e sukaɓe na hakkude ɓeɗo torraɓe ɓe e wi gollirde o ni humanide ɓen bomboje iraɗe ɗeɗo bomboje ɗe yo farati moɗo dow civil en nokkuji ɗi rafinde nag gooni e muɗum keɗɗana ko min hoora heɓani dow fasango umrawegol
tongande holli tiwide yimɓele capanɗe jeɗɗom e ɗiɗon yonkiji muɗen karba temedere capanɗe jeegom en jeɗɗom goni barminaɓe ɓe fu ɓe civil en rewɓe tan e sukaɓe dow goni hakkude mabɓe gonnoɓe yaade le keri leyɗele ɗe fa hande ndeɗo tongande holliti wiide bomboje ɓireteɗe san peƴƴito wakkati fuu iɗum wondi e sakkade yimɓele hewɓe jahi muɗen no worri ɓe kollitiɗe ila ɓamde lewru janvier ndu bomboje peƴƴitiɗe toon ɗum yehi fa e temedere e capantati e nayyi le hitande 2021 ɗum yehino fa temeɗiɗi e capanɗe nayyi e joyi ɓe mbi fuudu les région moptio ɗum ɓuri nawde toon guidali ɗi ɓuri matede dow ɓe kollitiɗe hitande hikkande wakkande jawdi ko hani yaltinede le leydi mali ndi fa yimɓele ɓe paabe iɗum hani ɓurde millionji tati kalisi dollar fa paabo ko yaati yimɓele ujunaji temeɗe jottom e noga e taton fa nde micciteɗen wiide le hitande 2021 ko yaata yimɓele temedere e taton keddi le bomboje peƴƴitittoɗe ɗiraɗe temeɗiɗon e capanɗe jeenom en jeɗɗon goni barmuɓe non ndeɗo fedde hollitiri wiide mbiyen fa hande ɗiɗo torraji timmaydu yimɓele hewɓe le saha leydi ndi kañe le wud leydi ndi goni e farrati
gollirde humaniɗe ɓen haɓo fewde kaɓɓorɗe hoyfuɗe ɓen anditina jaati ɓen ɗum ɗo jo hunde hulɓininde hollitiri wiide ɓen imadaraji na jukkiti banggal fammingol e humpitingol ɓen sada foof jamare e kañe ɗum haybude ɓe ɓen kabaru mabɓe kanko capitaine Djibrila Maiga okkumniɗo kabaru men heeƴo golle e jande to ndeɗo gollirde keɗɗana ko hanni kawdu fo sango alsisi
l'éducation au risque nous le faisons
jangende yembel nokkula do farati mudum mawni sanne dum ka miɗe ngada dum le imadaraji amen le region ngaji fouto gidali woni na nokkule to bomboje juhoje so fella ira le leedini sabi satu e do bomboje juhoje so fella ni tan yoppirte sukabe be anda hodo dum woni ana wawi bamude dum dum wawi masin binde be faabaade yembel be torda de do bomboje pelloje hewti mine e golidibe amen yogaɓe cuɓaɓe miɗen gaɗa golle muɗum yalla miɗe keɓa faabade ɗi miɗen gondi wadde komin mbawi fuu yalla jamande ana heɓa yaade wartude no yiɗiri ne ɗiɗo nokkule kasen du fa ɓe keɓa ittede ɗi nokkule fuu to farati nabude dow bomboje juhoje so fella ɗe
de toute menace danger explosif
sikiraɓe tottakkillaji ma du kabaruji ama banggal bembe amen facebook e twitter e gol yimɓele to talatay mbiyan cercle en songo sahal leydi ndi no jokkiti ɓen saabi rafidena ko ɓuuri temedoron kuriji ɓen ɓe jettiraka fe yaltude caggal heppugol ñande jeegom septembre na to gawo tun e wi ɓen kamɓe ardiɓe ɓen kamɓe gontanaɓe talatay on wattu goto hewɓe mabɓe ɗum jaari keeri Burkina e kañum Niger Imrana Kilou Maiga wonko heɓɓani hen kede fostango sita sidiɓe
sukam nde altinere mobileji sappo ɗiɗi yettigel guenni talatay ƴeewi honono naɓirta yimɓeɓe le guenni gawo famo wi guiddi alaga ko yaata galleji capanɗe jeegon e go'o wonko eggui yoppi guenni ni ɗum ko holliti ti maire guenni talatay le wi makko jama hewɗo wari ɓeedi e galleji ko yaata capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi jippinaɓe le guenni gawoni caggal nde guɓen looniɓe hiiteɓe fiwodiri le jeegon lewru septembre ndu guenni gawoni hannden kañum tan jippini ko yaata galleji temedere e capan tati yimɓe egguɓe yoppi nokkuji mumen yogaɓe yimɓe egguɓe ndu naati niger goɓɓe naati leydi burkina ɗum ko holliti yogaɓe caggal muɗum mairie commune talatay holliti hannden wikkayne metta sanna hannen so yi babbe yimbe wonrile nukkuje de saka yogabe mebbe wala fu ko nyamata wala ko yarta bede jodi e wala to e walta genni talatan hannen fe goto heddaki to kasin cegan wolle wadna kuno gube didi loni be hite be talatar jabbide ne lewi yogabe ko yati me cewanta de sedan civil 1 wonku mbara le nde felundurre
wodde ne moy le hunchangul hore yimbe le torrabe hun faanda ben jande e famu yimbe kande be hunnare dun janginde dum wadi ben beta ko to nokku em dum woni humaninde kabaru wita wita ele ben ngaldo kartal kambe harube be bedente famu do kabaru hinade odo golle o leedindi men gulleedi wada may do faba ben union europeenne kany dun ambassade peyba le mali dam setu turina wono ton kedan ko madir fosan wal cisse fatumata wajjo
ministre kumanido saria le leedini holiti wiide habugol nawtorade yimbe le leendi wana hunde newine fey ngadu e tawede mudum fu holiti wiide golle mudum waran sembinede nokkule to kange itete mamudu kasuge ministre kumanido saria le leedindi
malgré les
do e tawde kananko be e pabotobe dun en ngadi dabare no torraji di buyturto handen ana hani ko dati joine faabude yimbe be torraka hewti fu bura sa yehi le damaji
fede kumanide hunchande hore yimbe le johobe cholu oyem holiti wiide kanyum du odo anniya waran latar sababu e juude beedo yimbe be hakkingaji mu en bonnete ngutude deynaade ko uri dum fu kasen du o wi dum waran latar sababu e juude beedo yimbe le halta ko woni e mu en be kede dum pascal ran kens won kedjaado fede oyem le leedi amendi
an hani ko dabari wade wallude yimbe kaaja be balla so dogotoro so hakkille lobbo na tacciande dun sariya jomun heba mo halana tidal ko woni e mun so tawi mo halanta o wana neddo lobbo o darta neddo goddo kokko mo hakkille lobbo
micintinde tan wi de odo bato balle didi warta wadde so beccike jire godde ana landina kanyum du 13 lewru septembre yaade nogay didi lewru novembre le nokkule yogaji le leedi amendi
jonte yogaji fadde me fuddutingol jandeji di urtingol ekolle ciktali na benna e do nokku yogaji leedi ndi kambe lamu kobe kapngaji sikasu kan nyono na gondi fidi dabreji benna le nokku jumabe wattu avril tamano wiide jangnir uddade leedi ndi na mbara unyere temede jeddo e tun unyere temede jiddi e chapandi tati e go kanko idirta sa ko ko en kedo fo stango umar wegol
banamba le raison kuli koro tuude ekolle chapandi na e go uddaton no seddi bombo tobe ko litir wiide jetti uddama le CBT sappo e jeddi uddama le commune Tubakoro sappo didi uddama le commune Tokoroba nay uddama le commune Kiban noddirtobe jaddin kobe hollitande be kadi ciude ekol uttede hitande hikande du nokku noddirtedo Pia Bugu Bakki kanyum e Jalakoro le commune Kibanous le segurindi be bi ciude ekol temedere e chapande nay e nay uddaton kapngaji ne an hakkune mudun li lamu nyono ko yar ciude ekol chapande joy e nay uddaton lamu kobe mbiyano gonde waddo hen imma daraji le do nokkule le on do nokku goto farabugu wiama yimbe wonbe tombe an deddini wattu jono tafen e be gikini gikelo bodu no ekol han utirede ton ka do e tayde fu wobbe an ton du le nokku no dirtede farabugu fa handen bi ciusay no nokkule den gori sabde be bibe mbaa yaade le gesele mabbe de be ciusa du suka mabbe nabbe ton lekol ka do e tayde fu le region sikaso nokku no dirtede kelela wiama janginobe wonbe tombe birfito e nokkule mudu en farde ekol utteede ido kabaruji ndokkama wakande ngadno ton botu mabbe taratar jabbinonde ka do e tayde fu le region tawdini o be bi wayde janginobe le de do nokkule latik sababu su ciude ekol kewdi uddaton
syndicat jangnobe ben sel kenyumba ndarti yo ben horajo akademi o ite do mabbe denno galdo dental jangnobe ben holti wiide kanko DAE o ben jinnagi fe kabaru mabbe no haniri denno kanko Umar Sanogo woni kedo hala jangnobe kenyirabe won ko hani fatuma mabbe kedanno
min jidi DAE yoppa golle o sabu min jittit Allahji ko wadde amen nde examaji di ngatta kenyiba ga en le hitande 2021 e 2022 syndicat en kolliti wiide golle o hana yarude ni kasi sabu janginobe koluji kengeba do fu kebiti dallaji sababu makko DAE o anda no ekol kengeba do jogirete dun ne wajibi mo yoppa golle neddo goddo wara lunde makko fati ko wadi hikka ko fillito le examaji dubi ngaroji di midan domi ministre kuminin do kabaru jande le leydi ndi be dokka ko ni e hakkille mabbe so wala ko be bi minen jaati min gadan imma daraji no min kebanta ti dallo o dabari
on va planifier des actions à mener.
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
sakira beli kabar jaman kira duji to masna to ultan wide ben na tidal jam na wodi ben na kambe ngonbe so ma jappe ben na ngondi tidal jam gila altner kenyan na sabu didi septembre e wi ben golobe ben odo nuku kabar jam tidal ka yusabi men na pro ben e ko moteur o nate ampan denno e be arribe holti wide madara na gudi yalla dawrude kabar mudu to kay e yuru suhultam wiide men kawrute do landinal uritingol l'école fuddi altenere kenyan sabu didi septembre di do botuji latane ke ko moni kabar mudu non be memde hala ben jaabuji rawane ne tungude dun no fandaji bangal jande hitande here fuddu den hande fuddude nyande tati lewru octobre warorun dun den no ngari e botu botu o ngoni ben horobe worbe e robe jande furba jangnide privé madrasa en kenya dun zardan dam fangaji kap ngaji di do nuku jidi landin kawrutal gal antim nan kabawdi to gaw do hulta wiide cioggu ben transport bamako ben gaw bamako iwan unyaaju yaadnaaje jeegom ben nyande alal bare sopo ina septembre den no syndicat transporteur hulti wiide ben transporteur gaw hulti wiide saabi ben dati di woda ben jam yite dun cioggu mudur ngabbe den no beta woni ko be bammi hal be hulti kaado e le ben kawrtal mabbe kawrtal kambe transporteur en to nokku golirde region o e kanya dun kambe kamun be kabaru ben consommateur région sakrabun timita ko jam hande mi tonta sarfum da do be malam 3w.studio.org ma do don jamo 3320 do cede yotel meden magazine yotre meɗe magazine hande ana fawi ben du kabaru tuppugol kadle so ben den so joni denno den yo juude wadirte joni machine ngaji dum wadirte kanko Halima Yatara mimi hala mudu keddan fa sanko Umar Wegol fato no wega yo enkire jam
tuppini gol ko wadirte juude yo dum hunde andane sande e sa hal leydi meden di fu fota sa yottiki le region Tumbuto o idum e kaddul anda ton illa e awallun yo fina tawaji mabbe du juude be ba matton so tuppinira machine ngaji kanya ko nande mudun Muhammad Abdullahi Haidara goto e tuppino ton kedden ko musifi do hen
no sen ma sen
dallan kaja na moji sanne sa borni du yaade yenge ana rene ana sakka gite bonde arande kal haddi en bornoto dallan kaje edum e fina tawa Tumbuto ne jiida neddo ana borni dallan kaje fu ad andi to iwri Tumbuto iwrata sifu ana yidi dum
Mahman Haidara wi tuppinir ngo go be gadirta juude go kanyum buri boyde kanyum do buri yingo o wi si modlay di fe be ngada
alhamdulillah
Alhamdulillah mide yatta Allah mide heba commande fa heewi fu bura wakkati kurtungoji ta handen yombaybe buri bornude dun se be jaha meri no yimbe poti yinde dun wakkatiji fe ciodo e fu kebata dun toppiri fina tawa ana jogi nafa mawdo bamako ga en kananko be kana yopude dum majja fe ana hani ko be jangina yimbe dow mun yobude dun en lewru fu
saggal tuppinirgol juude le ko sakiti ko micciteede wiide machine ngaaji di dun jalti yo duubi nyaloma handen o saggal ido machine ngaaji goddi kasen jaltina machine ngaaji di no detta ordinateur ko heewi e borntobe an nayiro ton sanne chaka sidibe
nafa mawdo woni tuppirindi sabu sado tuppira juude wakkatiji won nokkuji di jeggidata kaso machine ne joininda dum fa gasifu kanyun jati wadan golle mun sadidi hemde hunde le golle o a hana nattude sabu dum wana golle nattere ko biami suka be golle fu mo ngatta an hani ko ngada hen sobe yalla de heba hen nafa
ido tuppiniri hono fu no cioggu mudum warata tuppinir le sa halleedi meden di godde be ngadira dum ujunaaji debbe godde be ngadira dum uynaay nogay ka micciti dum wi ko machine ngay di ko an fandi ko jabboto le hen uynaaji jetti non nyo hobbe kollitiri wiide